Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kante to buggi jorni ga fandu hala Mamadou Samassigo jonyol sagrab hedibe. De goube san e moti na gondi eti Allahji sabi rafnde na gum berne le nokkuji mabbe ko reji kewdi doggi yaade le galluje mawde de. To direton no ke wala moyo Niger go sambini ngen bonandaji jam beta ko hejaabe lamba hokki tajoral wiide ben yonki fuf heddaaki hen bangal figul bolom match ngaji league champion na jogi darja modo buri fuf so Barca ko nande mudun no fiata bedorto famule journal meden dingun sembe kabaru amen na hande kikide alkamsare noga e jeddi octobre 2022 bismillah sakrabe to santondun ko buri ujunino kureji ben na le ngaldura den no kuteji kabaru to ojidi ko bedadi rafim gure ben beediki telaji mabbe arkaturi darno ko de len nokuma be to santo kanko ndelodo amen ton Umar keddan fo sang Umar gole alsisi
aselina korbaswal alhamdulillah
farakolo tiande nokuno dirte da san don déplacer en dum woni yimbe le nyongitibe yurobe le lamu motti kanye segu gondi e jodade ko wuli dande sappo ana le odo feya yimbe le du ana jodi don ana joddi e kurukuruji mudu en omo jodi le litcher danki aminata hali ko wonde defude
Mato
maro toro wala fu ko bi jogi do
miden kasindine ngure wala fu ko mi jogi don tafon seeda ko mi jogi ko du suka be ni mi nokata du
tayru sankare yo gote yimbe le nyongi tibbe on wondi do e galle makko ko warta e dubi nay o wi kam wala tik sababu du so nokkul mabbe de beedi bonte
ana heba dubi tati jon be gaddani me basheji le mudum mi balta julande ana nokkule majji fu min tampi sanne wakati tobo o di du ana don jango ngol du fu
Tahir wiyan jogi tiida la goddo kasen no suka mudu kani jangirde.
Rowande yoga e suka be kam en ka hebi jangude ga hitana hikka ka wana non do wordi sabi ciude kon ngaydi heba ittinde tafu.
Mi citine wiide e baddo yimbe le ujunaram yoppube nokkule muden wombe le region 100 o wobbe kebi golleji wobbe don gonde dartude no gaddata ngurna muden seeda seeda. Dun ko arkiya toure hebi ni sijo tamani 100.
Fande bangal mbirne egubebe to moti ton déplacer en ben na ele wembere ekulol be goytiki larugol ngol solasa be ngadata sato fuf ele nuku mabbe ka non no gollirde développement social hulti wide fanda dido imadraji di yo renude d'accord de egubebe kanko nelad amen to moti ton intala ak bilal wonko hebane ke da fosanko Umar wagole alsisi
ministère ngabe ngaran nata e nokkule amen de e puyo kakele amen kanya fayo to sakkosiji amen non kanko lami nokku do nyongiti be ngoni sokoro hulitiri
do njida do min goni paydo jaati kanan ko be ngari fal natile ciudi amen do lakiti ngadi fu ngari kasim oya ngarti kasim bami ana ngarta fa wobbe kuli fey fa njalti o mbi nyande fu be andi do gonde ene gonde mabbe
ko wadi so be ngadi do imadraji fati himbe le bombe ngara so tawe mabbe non kanko Boubacar jambe du jallo holitri wido
me aral so gonga o luga goji di min ngadle dido nokkule fu lata ki sababu e juude amen haltude wiide be do yimbe wonko wonani dum he yo dabereji kunchonoji denago tan e juule ande
sécurité
wakati fu ko dido imadraji wattele nokkule mabbe de ko dum latik sababu su yimbele wobbe anton njoppi o do nokku no wombe tombe cifiri wiide
sakrabe tutul haklaji moddu kabaru yan bangal bembe amen Facebook e Twitter to diritun hultan wiide beta ko mbenna jambarande fini alkamsar beta mbenna jambarande fini ko de mudan len jam sabi mbenna mayo Niger go mbenna kewal mudun latki sababu betti der wondo to mu inado gila 1960 mbenna wasi so mbenna jadna jabiti donno imadraji kambe mbenna jeunesse lamkobe hejab lam gombe tunbe na gondi wakati juno yalla mu intinde mbenna odo digo hadde mbenna bonanda jam kanko tiada amen Mohamed Tarawari wonko ben kedo fosango Ousmane Niali Bouli e Alcissé
wattu katrel bete wonno ko himbe taykiti diyam an wondi anadde le ngendendi Hammadou Ibrahim Touré won e balé société civile dire
le
canal ton jameji kam o hanno jaburaade yaale mayo to hosi laataade canal ngaddo ndiyale ngallurene wakati fengo fajiri woni ko mi ngadi imadraji yalla ndiyan daana heba yalture le ngallurnde
vers la ville
sin imadraji kanti di ngada ka ngendendi yoloto on tindini wiide Sekou Moussa Traoré commandant cercle dire
farati o ka anado mide jowta ne sukab jokol be gombe le gallure dire le imadraji mudum lati sababu hadde bonanda wadde le gallurnde be ngadi ko be mbawi no yawiri
walti wi def nabugol ndiyam dam yonki fu hedda gen won ko waltina hakilaji kanan ko be
leleedi mali yebta kam wiide mbiyen kabaru pali o yirwi sanna ɗiɗo wattuji ɗi kamɓe mbiyen hoorejo kabaru pour mbiyen heeƴo humanido haɓo ñaw ɓuɓɓal ɗumen PNLP holti wiide mbiyen feccere wootere de tati yagol to docteur fofu kabaru pali ndeno le tongade wattu hitande 2021 PNP mbiyen holti wiide ko wara ko ɓuri ñaaji mbiyen millioji tato ɓiɓe leydi mali mbiyen yiide ɗiɗo mbiyen oɗo ñaw o ndeno ɓuri fof kamɓe sukaɓe jogɓe hakkunde hitande duuɓi joyi e kañe rewɓe cuyiɓe kanko Lali Tangara won keɓen bangal muɗum kede fo sango Alisise e Fatmata Maiga
makan jara wondi e suka muɗum duuɓi nayyi lennaɗo sud doctorore saabi ɓuuɓal ɓattaɗo sud ɗo wonɗo Yayi Trawle kañum du ana wondi e sukkulla suka makko mbaro duuɓi jetti ana lennaɗo kañum du kanko du ñaw ɓuuɓal o woni makko ɓeɗo saraɓe ɗiɗon kañum en ka fu holiti wiide ɓoɗɗi ana heewi sanne e oɗo wakkati
ɓingel an gaddimi gamo sella keefi woni e makko ɓiyan gorko mo duuɓi jetti gaddimi ga en keefi o mawni e makko hoore nde mo wullanta fa ɗum naawi jokka o moɗa crise ŋaaji
le nduɗo suudu to chafaje yeyete jama ana heewi ɗon jeeyo leɗɗe o holiti wiide ko heewi yimɓel ngaroɓe ɗonɓe fuu chafaje ñaw ɓuuɓal warta sodde toɓo ngo ɓeydade jameji tunnuɗi ɗi ilata sabi bini ɓeydagol ɓooɗiɗi kanjine eɗi keewi torda Mohamed Aguibou Diallo jeeyo leɗɗe
ɗen cotta safareji kewɗi safareji keefi durma kañe dande nawore caggal ɗum min gon safare ñawuji mawɗi hono tension kanye jabet ka e wakkati mo gonɗen ɗo safare ɓurɗo sodede woni safare keefi
Vincent Sanogo yo conseiller le heƴo kumaniɗo haɓude ñaw ɓuuɓal ole leydi amendi o wiide ɓeydagol ñaw ɓuuɓal ole oɗo wakkati toɓo mawngo darna muɗum ana hen omo narda jamarde teddina dabireji kolitaɗi wiide ana wawi sakkade ñaw ɓuuɓal o wuwa nokkuje mu'en fa laaɓa wakkati fuu
hikka keefi satti mawnude dina rawani saabu hikka toɓoji ɗi mawni dina duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi ɗum du ana laata sababu waddude keefi ka min mbawa haalde haddu yimɓe no foti ko rawani talkiɗi min kolla ana yotto yimɓe 1400 mo keefi laati sababu mum en
Vincent Sanogo jokkintini wiide fa wawde haɓude ñaw ɓuuɓal o wonɗati ɗi kanakoɓe kumaniɓe callalle leydi itti le hakkunde majji ana hokkude jamarde arkileji cuwaɗi mere mere wadde immadaraji fa peso sukaɓɓe wayde ɗum fuu ñaw ɓuuɓal o ka ana wondi masimbinde yimɓele leydi
maccigaji ballon ligue des champions mbiyen ana heeɓi jogui derrée sanne mbiyen bamako ɗo mbiyeɗo e wi ɓuuri fuu so kanko Barça fiyata maɗum équipe nandu e muɗum ndenno kanko mbiyen golluɗo amen Almata Yatara yettikelle gollude bamako mon banggal match Barça e Bayern piyaɗo hanke ndenno wonko heɓene keɗo fasango Ousmane Niali Bouly Alsissé
sajo mango himɓe ɓe jiɗa Barça woni ko nanta dow hollitingol weltare muɓen caggal ko Bayer watti bi muɗum ɗiɗo bo illa deuxiéme mi temps yottaki jingonoɓe Real Madrid kolliti wiide kañum ana jonnerinno figol Bayer Barça
jikke ka fuu wala to kasen saabi Inter heɓi ngaalu watti baddi nayyi ɓe heɓa fe baddu goto
match o timmi Barça fiyama ley guerin goto caggal ko match o timmi deƴƴinare tan woni ko woodi ɓe jingonoɓe Barça ana metta ɓerɗe sanne caggal ko Bayer fiɓe ka saabi eɓe jiɗi Barça ɓe jokkina jinguininde club maɓɓe
min jaaha yesso nafati min jaaha yesso fuu minen ka Barça wonima min jinguianta équipe o woni momi jinguianta wona piyoɓe ballon ɓeen so won ñalowma mum keɓa e ngallule muɗum min kana sertude
suude
Barça yalti ligue des champions illa phase de poule joni won laabi ɗiɗi jokkinderɗe honno rawani ni hikka du katala en ɓe ja ligue europa
sacrabe ɗo kattene kabaruji amen hannde mi cittinotaɗo sati fof mtaɗo bebal amen 3 www.tamañ.org maɗum noddo jammo 3320 ɗo seeɗa yewtere meɗen sukaɓe yewtere meɗen magasine sukaɓe hannde ana yoɓi dow kabaru orientation keɓɓe defɓe ndenno mbiyen kanko ministre kam madame Sidibé Diddo Ousmane haali mbiyen ñande noga e jeegom octobre ɗum woni keñen e tele Mali wiide go o lewru novembre ndenno ɗiɗo orientation ga ɗi mbiyen kabaru muɗum biltete ka fadde ndenno kamɓe mbiyen komaniɓe kabaru muɗum ɓe holliti mbiyen kaaɓi sanne ko ɗum fof ɓe kinnino fadde oɗo wotto yettare mbiyen kanko Juliette Koulibaly e heƴaɓe amen gonɓe le nokkuji yogaji wonko heɓani keɗo fo sanko min e Ousmane Niall wo enquiré jaam. Orientation o yo fay ɓoyata min yiiɗi mi naɓɓe lycée mino huuyi sanne yila amma yoɓe naɓa kam lycée kala ko laati janggire to jaami min kay mine welti
ɗon yo haalaji sukaɓe yoggaɓe heɓɓe def wonɓe sigaso caggal ko ministre commune ɗo jande holliti anniyaji hollitingo ley balɗe garoje yuɓɓo inɗe orientation ngaji tawene sukaɓe l'école wonɓe sigu kolliti metti muɓen e ngol taɗugol e wi maɓɓe orientation ngaji ɗi ana kanno waɗeden illa école uditaka ministre commune ɗo jande holliti wiide dulla e taɗugol ngol kano waltini hakkillaji wiide tiɗallaji taykitaɗi ɗi gatta kutteji dow heƴoji jande classe sappo o madame Sidibé Dédiou Ousmane tendini wiide ngol taɗugol ana fawi dow golleji muɗum kañen dartude cuuɗi l'école ɗi gala e wi laamu ɗi janggoɓe mbawi naɓere ley muɓɓen
yo gonga taade fe yiyama e golle ɗe heƴoji jande dixome ngaji ɗi hoyfinama ne e retard balɗe seeɗa ka noon banggal tiɗallaji goɗuɗe ɗi wona fi taade fe watta hello kabaru sukaɓe so ɓe puɗɗi joni fayotade lewru me yo honani lebbi jeɗɗi ɓe janggui tawane heƴo jandeji mabɓe ɗi yo lebbi jeego
ko laati Fouta fo sukaɓe l'école wonɓe kaayi ana gondi wadde toon golleji cuuɗi na du wadde nele saraɓe muɓɓen
kayi ga enne golleji defu gonduɗum minen keppi jandeji ɗi puɗitali saabu min kaaɓi heddade galle komin gondi tan yo dabaji ɗi coofe eko nande muɗum e jamma hinade haro sembe calɗi e ley galle mine waɗa ndefu mine waɗa ɗum no nele innam
ley wuddu leydi meɗen ndi golleji guese woni ko sukaɓe heɓɓe def wonɓe bayngara ko gondi wadde
saraɓe am pabatomi ley golle guese fadde yuɓo inde orientation ngaji ɗi yalta wakkat jonomin hinni tewtande dabaji ɗi ñamdu nayyi e baali amen
yoroso ley ɓaleer leydi meɗen ndi ɓe keɓa ƴaɓɓade dixiéme kolliti metti muɓɓen eyi maɓɓe ɓooyi eɓe jooɗi eɓe ndoomi
damgal janggdire ɗe jeeyami ne heppi yuɓɓo inde orientation ngaji ɗi yaltayi yallam ne fuɗɗat jande min kay mi filtoto dixiéme ani wakkat joni o golleji guese gondumi fadde orientation ngaji ɗi jalta wakkat joni o mi wondi e golleji ley galle
je m'occupe des tâches à la maison
hollitinde wiide ko ɓuuri sukaɓe l'école ujunaji temedoron woni heɓɓe def gaɗaɗo ley lewru juin hitande 2022